kumukubudabuda abantu basabi abo bonna abawanguddwa ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akaakaggwa ssaako n'abo abanaawangulwa mu kulonda okukyagendera mu maaso beekubagize era bakkirize embeera y'okuba nti tebagenda kuba mu bifo bye babaddemu baleme ate kukosebwa mu mbeera zaabwe ez'obulamu okusaba kuno kukoleddwa Ali Malengo ono mukugu mu kubudaabuda abantu okuva mu kitongole ki EZ Professional Counseling.
Omuntu yenna gw'alowoozinga ogw'okufiirwa ekifo kye tuyita elective positioning ebiseera ebisinga obungi abeera asitogolinga ne gye tuyita identity collapse ng'atya public rejection atya okulaba ng'aswala abalala olw'okubeera nti bataddemu sente nyingi ne investments nyingi ne bafuna gye tuyita sunk cost grief oba kungubaga abalala baba batya kubeera nga tebali relevant ku society nga bayita mu ngeri y'ebyokulonda ate abandi ne babeera mu group pressure. Naye mbazaamu amaanyi nti bayalondeko okulaba nti baleka omukulu omulungi byafaayo kubanga ebyafaayo bijjukira nnyo omuntu eyakkiriza mu kitiibwa n'abeera ng'agenda mu maaso nga tawakanyiza takoze buvuyo.